Zako hawafati mbwa wa uswahilini tena koko hawangati na marashi mwilini wao shombo la samaki ya kwa konyuzi tisini sao zinafika mpaka laki tunawachoma kama nungunungu wanakesha kama sungusungu Betty Jackie Chan mtundu hadi na kuimbi ya kizungu Girl, you have that thing and I call you pin Girl, you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Girl, you have that thing and I call you queen Girl, you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Mommy, baby, cool it down I love the way you put it on your dance floor So clean when you do the dance, so I know I just want beside you give me that, my baby wine for you. Yeah, 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 yeah. Give me that, see that you wine for me.
Bad girl, how you ever single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you, my love. I bless the day that I found that thing and I call you queen. Yeah, you motivate in my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivate in my life. Oh, baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love you when you put it on the dance floor. So clean when you do the dusty wine, oh. I'm just right beside you.
Give me that, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And if you're feeling it, cause if I open, nana nifanya nazidi, so I don't need tire. Chazaidi, kajazabu, fando mana sina zaidi, muhuni nimegwaya. Kiro kama amefungwa mbota, ajaniroga. Ila style ya kuchuma mboga Paka no go, paka sijeni toka Megyal, baby, give me some more oh, oh, oh. Vila unapozungusha, nesi kiucha maji ya ndo oh, 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 oh. Baby, give me some more oh, oh, oh. Kone vila unanipa, washamba waliyo kando oh, 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 oh. Baby, track, 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 baby Down, baby, twerk, baby. I need to see your come down, yo. Twerk, baby. A baby, get out, twerk, baby. Go down, baby.
Me tell them, me gal is so sweet. I love the body flex, physically. Boy, you bouncy, bounce that, twerk it for me. Your body smell fleshy, bless it for me. Everybody give me clap, clap. Everybody find the place, give me twerk, twerk, twerk. Everybody give me clap, clap, clap. Baby, go down, you a bam, so sexy. I like the dancing, I love the move, baby. I like the dancing. I love the twerk, bounce like snakey, baby.
Baby, twerk, baby. Chop down, baby, twerk, baby. I need to see your bam, bam, yo. Twerk, baby. Baby, get out, track, baby. Go down, baby.
I love the dancing, I love the way you move. I love the way you bounce it one time. Give me the thing, baby, show me that you wine. Alright, then, baby, you're mine all
so
time.
So, me go so them, baby, twerk, one more time. Show me that you wine, show me that you bump mine. Give me the thing, baby, one more time. Twerk, baby.
Baby, give me some more. Oh, oh, oh. Vila unapozungusha, nesi kiucha maji ya ndo oh, 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 oh. Baby, give me some more oh, oh, oh. Kone vile unanipa, washamba waliyo kando oh,
DJ
oh, oh,
K-Sleeve
Baby, twerk, baby Chop, baby, twerk, baby Need to see your bum, bum, go, twerk
all about going out, big jet, big check. Don't care, die for my respect. Life, we gon' live it up. Neck, we gon' glitter it up. Dice gang, get them, girl. Gon' bet it up. Grind and invest it. Invest, play the main role, not the extras. Made movies like Netflix, never domestic. Watching the necklace, young and the restless. You know who the best is. Three-quarter Gucci Mane with the first shoe. Got a girl and the girl got a girl too. Hit me with the fab like put it in the bag. Pull up with my new tank like I know she mad.
To get these bands up, man got a problem, I'll get our man touched. Back of the rave, we keep the thing tucked. Still man, I'm walking at me, thinking they Montana. Moving like Mad Max, top shot up. Leaving with Rita, check my aura. Nicknailing my name, I made sour. But I tell the time, it's money, let's make hours. And I'm living that vida, vida loca. Can't see the coffee, nigga, mocha. And she smelling the money from my first job. Couldn't walk a mile in my jeans, you wanna first start. Shake it for me. Key to ignition, start it slowly. Hand on against it, move it with peace. My body like a bimmer, back it up on me.
So yo. I wanna know. I got the keys to the bimmer, my body go from vroom vroom. The keys to the bimmer, her body go from vroom vroom. She got a body like a motor, she got a body like a motor, yeah, yeah, yeah. She got a body like a motor, she got a body like a motor, yeah, yeah.
Better than Huey, better than them, man. No one can stop me, not even Batman. Man, I salute, dog, feed on talk. Pull up looking like the UK's new age Rockefeller. Overseas, smoking Cubanas. A black Manolo, we are among us. I'm like Jimmy Conway, I'm a good fella. Switch gear, she handles it better soon as a spoiler. And I'm living la vida, vida loca. Can't see her, the coffee, nigga, mocha. And she's smelling the money from my posture. Couldn't walk a mile in my jeans, you man, I'm foster.
Shake it for me. Key to ignition, start it slowly. Hand on the gas stick, move it with ease. Nobody like a bimmer, back it up on me.
So yo. I wanna know.
I will got the keys to the bimmer, my body go from vroom vroom. I got the keys to the bimmer, her body go vroom vroom vroom. She got a body like a motor, she got a body like a motor, yeah, yeah, yeah. She got a body like a motor, she got a body like a motor, yeah, yeah, yeah.
Just give me a key, I'ma start your car.
Yo, you ain't ready for more.
Just give me a key, I'ma start your car. Just give me a key, I'ma start your car. Just give me a key, I'ma start your car. So I wanna know.
I wanna got the keys to the bimmer, her body go vroom vroom vroom. I wanna got the keys to the bimmer, her body go vroom vroom vroom. She got a body like a motor, she got a body like a motor, yeah, yeah, yeah. She got a body like a motor, she got
DJ
a
K Sleem.
Tabasamu juni meza ya my brother.
Don't bother.
Toto mbili tatu kutia lada.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo.
Kalilo.
Daraja ili odani masuru.
Don't bother.
Daraja mbili ngalilo.
Kalilo.
Daraja ili odani masuru.
Ati. Don't bother.
Nasikia kuna tuzo mpo kwenye listi. Nasikia mnabebwa kwenye ma playlist. Nasikia mnaondugu na hawa journalisti. Na vipi kusu hizi beef za kule na huko. Sijui kusu beef chief mina kubia kuku. Wapi nani? Lini, who, when, why, who am I? Maswali kispy, una wifi. Wifi sina chief, mini kuna wife.
Unaandikiwa na niki.
Sijui yo kalamu jomba naandikia biki.
Unatoa nyimbo nyingi.
Sikumbuki kutoa nyimbo minato waga hiti. Eti who am I? Tabasamu juni meza ya mabada.
Mabada.
Toto mbili tatu kutia lada.
Don't bother.
Yeah.
Oh, sir. I tell them niggas don't bother. I be in the East Coast getting more saga. I be in the land of my forefathers. In the club spending rands on them go bottles. Yeah, I'm with Joey in the squad. TZ make a star, I be going hard. Ain't it funny how these niggas used to hate? Now I'm 777, got Ugali in my plate. Sikelela, Mungu ibariki. Speed the acapella, speed it like a hella. Keep it super mega. Long way if I drop the top, shaella. Pega, tuck, 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 cover the combo. JHB, that's my stronghold.
Stronghold. Don't bother.
Tabasamu juni meza ya mabrada.
Don't bother.
Toto mbili tatu kutia lada.
Don't bother.
Don't bother.
Don't bother.
DJ Kayslene on Facebook and Instagram.
Rembo, jotu jenge malengo. Kikutazama naona nyufa kwenye mjengo. Onekana kama mji wenye upendo. Nafanana na mtolo choshwa na mwendo.
Nikupe namba yangu nipigie weekend.
Weekend, weekend baby.
Moyo unasema, chukue huyu mtoto yuko stand. Vile anavyo hema sio kama mtu apendi. Mewelewa mziki anaofia kucheza. Anasema naruga chafu, mesha kwa kifimbo cheza. Sema nini na malo na bembeleza. Kwa sela za Somali na kula chungwa paka chenza. Ha? Shida kujiuguza. Mama you hot na ukondani unanyunguza. Sita kujua, tankijua, ntapuuza. Taka kula bata, wache kumchunguza. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba.
You know I like it, mina kupenda and I give you what you want it.
You what you want?
Ipo chizingi dati, na kilala kwenye singizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it, mina kupenda and I give you what you want it baby.
What you want?
Ipo chizingi dati, na kilala kwenye singizi fate.
Una single wala movie mama kwangu yo master. Mishabiki yako nasimama tokika. Nanga isha pa, pa. Breaki ziko down. Jitazame kwenye kio how beautiful you are. Mapenzi kicha, mapenzi uchizi. Wanacho kikata mwingine na mnyima usingizi. Mwingine atakeshesh, mwingine atateses. Mwingine atataka kutumie kama pesa. Yana jua na madine kikutana. Mwanamke taji matuzo na no kit na chofanya. Bota sema mikicha. Kumbe mwezako nafuata wada feel inside. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba. Wanaosema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui?
Nani adui?
Nani mpenzi, nani real, nani fake?
Nani fake, nani fake?
Kuni discuss it. Kuni diskasi, wakutoa wakunipa maxi. Fuwajua hamtaki za waki, you people talk too much.
Well, remember to follow DJ Kayslene right on IG at DJ Kayslene. Facebook handle at DJ Kayslene. Twitter handle at DJ Kayslene. For more info, call on 0703-695819.
Wanasema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui?
Nani adui?
Nani mpenzi, nani real, nani fake?
Nani fake, nani fake?
Kuni discuss it. Wakutoa, wakunipa maxi. Fuwajua hamtaki za waki, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal. Mwingine atakukuta tumechill. Akaleta maneno ya Kiswahili. Atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutaki, mwingine haki wazi ni hater. Doyo binadamu kazi, wengine plani pendaga kisepa. Takuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. Kukupo talk too much. Oh no, 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 too much. Sila tansinywe maji, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. Kukupo talk too much. Too much. Too much, too much. This is too much, too much, too much. Usinge kuwa na in charge, watu tunge mwagishana sana rathi. Mwengine ndo washikaji, ukigeuka mgongo wa waji. Sa kuleta mapicha picha longo longo. Bongo anamaindisha mambo madogo. Neza kakufelisha tami chongo. Doma na malanika kweka sogo. Mwengine atakutagi, mwengine haiki wazi ya ni hate. Yo binadamu kazi, wengine mpani pendaga kisepa. Sakuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. People talk too much. Oh no, 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 too much. Sila tansinywe maje, kwa too much. Tantari, tantari, this is too much. People talk too much. Too much. Too much. Too much. This is too much, 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 much. Wanasemaga msigo, baby, baby.
lazima kula Petro na kula Yuda. Utapigwa mawe mzi wa matunda.
DJ Kaslin, the baddest and the maddest DJ, you don't know say. Touch, Superman touch, can say so.
Umeniweza na we, tugaruke na magoma, sheri. Utemana ngae, kama ganja tutajoma. For real, nitaondoka na we, hata kama ukigoma. Natamani nilewe niondoke na we, ama pema. Utafanya makosa sipondoka na we, ukigoma.
Utafusi utakacho, nakupa wapi mamacho. Wasiondoke na we, yako mikato, bicholo frani. So, najimaliza mwenye oh sheri, 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 sheri mutima oh sheri, 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 sheri mutima oh sheri, 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 sheri mutima oh sheri, 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 sheri mutima.
Ningekuwa chumbani, ningewewe seka na we. Kwenye sita kwa sita zile purukushani za kuseleleka na we. Kwenye chaki na pita pita
kifuani saa sita, mama sita, baba lita. Ulivo baby face, signora margarita, signorita. Kama picha, tupige kiface.
Mawe ni queen, queen time harass me. Na umekaki mjini, jini, yani nasty. Afani pewe nambako kwa napkin. Na wudum gum ni chupe kwa daspin. Na, niletaka mkufate kwa mbie. Ya kwamba, nataka kwa mbie. Mimbamba, unyumkaka, kimbia, gone shamba, unenata. Alieka mdananda,
unesacha. Utafusi utakacho, na kupa wapi mamacho. Wasionoke na wewe, yako mikato. Bicholo frani Picasso, najimaliza mwenye. Oh sheri, sheri, sheri. Sheri mutima oh, sheri, 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 sheri mutima oh, sheri, 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 sheri mutima oh, sheri, sheri, kunda chaneli, sheri mutima.
Figa kananita, nasikia raha kukashika. Usishoboke na mataita, wanatamani tu wanapita. Mina kuita mrembo, mwenye vyengo vigezo. Tusha shimba vikwazo, ah. Usijali skendo, paparazi wapotu. Kupenda na siyo maku. Shiko Misiri, I call her pretty girl. She call me sweetie. We gon' run this city. We gon' run this city. We gon' run this city.
Nime 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 nimesha kunuia. Kawain nimesha kunyea. Nime 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 nimesha kunuia. Kawain nimesha kunyea.
Wote sina bari nao. Ushani kaba kalobaya mbao. My eyes on you. Naringia changu wana chao. Tudumishe pendo. Tusiwe kuku na kungu. Tutimize lengo. Penzi tulitie shedo. Lisiwe kevu kama nkuru. Watukute tuko juu. Shiko Misiri. I call her pretty girl. Shiko Misiri. We gon' run this city.
Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunyea. Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunyea. Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunyea. Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunyea.
hujajua bado hujajua utamu wa penzi unanisumbua nataka kazi uwezi kazi rudi tena darasani rudi tena darasani ukasome mweza kumintane shnoge muza uswazi zivitole imacho nafonya za kibabe wezi sho zangu itakutoa jasho maji ya kisima unachuta maso kusimama nipewa karoti embu tafuna soku mwenye na ukiona bakora yeah, yeah. Ila unanishangaza bidada na kitia nunda uti tena darasa nyoyo masomo mengine weawezi ata kuto haro oh, mama mama kukwi kato hapo mpungwe fungwi kato hapo ae mwalimu kato hapo hey, mwalimu kato hapo mama mama fungwi kato hapo fungwi fungwi kato hapo ae mwalimu kato hapo hey, mwalimu. Sara wazazi wako wafate pesa zao kwa pungwe wako oh, wali unakuna kuna kanjibu wako tumemzidi tembo kwenye uzito oh, wanini nisichepuke nikatafute mapenzi wali unataka muongo wakati unashindwa kula ndizi sijatulia mapepe bibie au niwezi mesole ama sotonyo uwajani sipigi jamkwezi ah, uti tena darasa nyoyo masomo mengine weawezi ata kutoa roho oh, mama mama kukwi kato wako tepungwe fukwi kato wako ae mwalimu kato wako e mwalimu kato wako mama mama kukwi kato wako kukwi fukwi kato wako ae mwalimu
kato wako DJ Kaylin.
She call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gafu too special. Special for you too. Ni wewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili metu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is. Yeah. Hey. Two time. I put up my money. You need a gun to go bebe, 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 you. But you know I like it. You talk to when they shell tempe, cause you know I like it. You talk to go bebe, 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 you. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Na kuja gitu nataka kuja gitu anajua napika gafu too special special for you too ni wewe unanizimaga michechetu tuliza akili metu ukinipa usiku nipe paka kesho 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 hey. One time show me what your mama is yeah. Hey. Two time I put up my money. You feel like a nigga, baby, you been made you. But you know I like it. You talk to when they show them because make you know I like it. You talk a nigga, baby, you been made you. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
DJ Kaylin, the baddest and the maddest DJ, you don't know.
No,
say.
It's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Body rock chile wa sunajua for them. Power puffy donge kutuliza complain, complain.
Yeah, sure, my judge. Mi kama mimi napenda misi chezi, woo, woo, woo. Nataka mapenzi, misi angali mapesa ama penzi, woo, woo, woo. Nataka my baby. Nitoke hapa nite kwenda wapi wapi. Mapenzi yangu na wewe I'm happy happy. You make me go down kati kati. You make me sing oh laddy daddy.
Si mama inuka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waso ili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future.
sweet bambucha. Wanga mtajuta, kaika ukuta. Nampa taratibu, nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka nikubebe ubebe juu kwa juu. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka nikubebe ubebe juu kwa juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijebeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae,
oh aye.
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuwia mvua, wacha inyeshe. Sema na
oh,
what they say?
Oh,
utawawa bure, sijalala. Nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa, waulize nani kachiwa buchi. Leo, kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
kama ni mnazi katika.
Leo,
kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, speakers ina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbari, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu cheki cheki, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize. Sema nae,
oh aye.
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuwia mvua, wacha inyeshe. Sema na
oh,
what they say? Kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
kama ni mnazi katika.
Leo,
kama ni kishindo tingisha.
Leo,
kama ni mzuka pandisha.
Leo,
kama ni maji mwagika.
Leo,
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speakers ina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, 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 leo.
Nanane, 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 nanane.
DJ K-Slim.
Shamba, umemvimbisha kichwa nchaji mekitaa nanga. Soma picha picha wazi umejipanga. Haupendi feature feature mzazi nimesanda. Haunuzi mbuzi kwa gunia. Hauni mie ujuzi umenzidia. We mami fundi unanjulia. Hautuli nka wana gumbi unanpatia.
Hakika umenifa. Siwezi pita mie nitaka.
Kwa kwa sijiwezi na kupenzi dawa yangu baby.
Mina weda mdaka
Cheche ni para letara. Ninacho kupendea una maketo la papara. Una ni para usiache ni para letara.
Nalipara kuna kuzi. Hauna jala tama hauna makuzi. Unanifama umekaka uchuji. Mgenkatade ngekaza uzi. Kabisa kwako nifika mambo ni bam bam. Achika kilo kinita mimi na kam kam. Nanapitika wazo meshika ele dam dam. Na kwa sifa nilipatisha kwa zamzam. Nisoshi haun boy haun choshi. Vipinkose kuenjoy na patoshi. Bosi webinti bichungo nilishi. Na sisi sovu mbo jumbila ni wapishi.
White VIP. Kama unatikisa kibiriti, I play no game, I'm sode rafiki. Ukija kama upepo utapepea. Ukijifanyo na mapepo tunakemea. Kama unataka mchezo kawashe luninga. Squeeze ya kuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mchini utaingia kingi. Meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na haraka tisa poza pimbi. Unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binada wange kwa danger. Maneno yange shootingi kama risasi. Vitu vingine vikienda aviru ni rivasi kama sama. Asana lo inachopenda tunasema da pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi tukaze mwendo ili twende na wakati eh. Dunia iweke tuzo za wachukiaji. Bongo kuna watu wana vipaji. Narusha madongo kwenye maji. Bono pige michongo tani kwa midani. Mara chenga mara no network. Zigi saka fitwa vyeleweki.
Life squeeze imezidi kwa complicate. Ukichanganya na mambo ya internet. Jela, kesho tatukana picha ukutani. Jela, tutafuti mchawi nani. Sasa chagua utajifungia chumbani au unatoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia, juu chini kama tia. Mzigo wa abiria, dereva na gia. Kito cha pazia lewe sifa kama bia. Situko serious, wana tuwepia. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shootingi kama risasi. Vitu vingine vikienda, avirudi rivasi kama samaki. Asararo inachopenda, tunasemanda pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili tuende na wakati.
DJ K-Sleen.
I don't fear man, I was born here man. Ukitaka kufa na kununulia gun. Leo soda, no be a man, we are done. Kikitenesi na boli tuuliza. Unatuambia ama unatuuliza. Sieleweki kama nimepuliza. Chenize ni feki macho zinatuumiza. Back to the top, vroom nimepaa. Kigum nimedum nimekaa. Mshum ile mwa. Na bonge la toto nataka mwaga sum. Ila room zimejaa. Oh, polisi ndo masela wa mtaa. Sichezei kamari hela ya mkaa. Mindo kidume halisi. Fegi mtume hanithi.
Wempe abai. Alipojitusu wa mieka ya kanyaga. Yani mwona shwari. Wakijipindu watu kusanya mazaga zaga. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipo mfusi ya kabana. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipo mfusi ya kabana.
Hiyo nanunua buku tabata. Wakishua kaja huku kadata. Tanua kula kuku na bata. Unajua natamani kuku pakata. Maduwa na hongwa bia. Niko juu kama Bombadia. Uno kama Royce nyonga dia. Gonga cheers kesho tutabonga pia. Usilete tamtarira. Usipelekwe kata hila. Usiboteke fuata dira. Vamsulu kwete hata dira.
Mteke nye acheke. Tuliza mawenye na kitete. Sitishwi na kicheche. Mana nina rungu la kipepe.
Tunawaliza hadi vibaka. Sikipanda tunamaliza kwenye vichaka. Mindo kidume halisi. Fegi mtume hanithi.
Wempe abai. Alipojitusu mwambieka ya kanyaga. Yani mwona shwari. Wakijipindu watu kusanya mazaga zaga. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipo mfusi ya kabana. Yule dema lijitusu kwa savana. Nilipo mfusi ya kabana.
Una masista juna mabibi bibi. Kalio ni tatu kama gigi gigi. Misha pita na wengi kama digi digi. Kitwa kina na mini mino gwiji gwiji.
Kama mifuko imetunae. Uwe mlete njonae. Kama gori na wapunae. Yule mapepe mkatae. Uwe mpe abaki. Alipojitusu wa mweka ya kanyaga. Yani mwona shwari. Wakijifilu wakilusanya masagara.
You're the baddest. Everything you do to me. You drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax.
Give me your keys now.
Run in Miami. Return in Mombasa. Run in Mombasa. To try hit you, got it. On my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. Don't you hurt your mate. You know when you need honey. When you leave me alone. You're stuck in my head. Take it to a jacuzzi. Give it to you till you lose it. I'm my holly holly babe. Tell me when you're ready.
At the top, body. On the floor, I
Chicari,
kitani cha kuwakilisha. Kick kick snare, mmenita nimetika. Now here comes the sound of the Mr. Tankster, Mr. MP, the MVP, and the true definition of the real MC.
The real MC?
The heavyweight MC, one of Zito wa Kinyoya, not the one to test me. The undisputed, undefeated my weather. Chabula kitana ish kwenye all weather. Sometimes it's cuckoo, sometimes chuku chuku. One of them is swimming pool, na bogesha kwenye upupu. I shut them down na onyo kwa makasuku. When you fit mafupi kama umeme waruku. Mina was a billion, when I was a buku. Ono na vunenge neka na hizi punch nye muku. The more the better, respect mine, the true soldier. Mechonga barabara na Peter the bulldozer. The icon, tangu na tangu, shungu vya soda. Uwezi fika mia na kama uze anza moja. Yeah, wanna pip, wanna kimbia. One man army, wanna pima, wanna kimbia. The icon, wanna pip, wanna kimbia. Shows a kebabi, flows a kebabi, styles a kebabi. Wanna pip, wanna kimbia. One man army, wanna pima, wanna kimbia. The icon, wanna pip, wanna kimbia. Shows a kebabi, flows a kebabi. Na kuchapa kiuchumi, na kuchapa kwa ngumi. Na kuchapa kwa heshima, na kuchapa kihuni. Na kuchapa kwa fanbase, hicha hata mikumi. Na kuchapa kwa michano, hata rap kwa kirumi. Nilisha wasame, wasanii wenzangu. Walio kuja jimboni kupinga ufunge wangu. Mabazi na mabazi, jongezeni wanangu. Asante wana mikumi kwa kuwa na imani kwangu. Next time kije tena, protect your neck. Msije sema siku sema, it's war for God's sake. Sana yatako moja, ntakubeba ukianguka. Hao wana watumia na mwisho wana watupa. Kuingia mjengoni, hakujantia mawenge. Nimongeza washikaji kinambatia na chenge. Famia ni kulenge, sio lazima mnipende. To all you working seas na wakandia ni wajenge. Mbunge na yongoza binadamu na wanyama. Bongo flava basia, najua nacho kifanya. Usipo nisikia leo, jua kesho narudi. Mwambieni falme wenu siti yangu waifute vui. Ifute vui, yeah. Wana pip, wana kimbia. One man army, wana pima, wana kimbia. The icon, wana pip, wana kimbia. Shows a kibabi, flows a kibabi, styles a kibabi. Wana pip, wana kimbia. One man army, wana pima, wana kimbia. The icon, wana pip, wana kimbia. Shows a kibabi, flows a kibabi, styles a kibabi.
Nimezali wa kushinda na ndio mana niko pale. Anaepanga ni Mungu we, binadamu wezi banae. Kwa wanangu wa kita,
show za kibabe, flow za kibabe, style za kibabe.
Kwa wanangu wa geto,
show za kibabe, flow za kibabe, style za kibabe.
Kwa wanangu wa kita,
show za kibabe, flow za kibabe, style za kibabe.
Kwa wanangu wa geto,
show za kibabe, flow za kibabe, style za kibabe. Wanna pip, wanna kimbia. One man army, wanna pima, wanna kimbia. Icon, wanna pip, wanna kimbia. Show za kibabe, flow za kibabe, style za kibabe. Wanna pip, wanna kimbia. One man army, wanna pima, wanna kimbia. Icon, wanna pip, wanna kimbia. Show za kibabe, flow za kibabe, style za kibabe.
Limpopo, dance so cool. Do for me so cool. Make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Moniga, ijeje, mambo rote rote. Kanipa, imege, kila goja kwanza. When you hear the sound.
When you hear the sound,
sound good.
Kiko mitani makana Kikongi misoti mikuta saki
Kini jiwako yo yo Take me to love yo yo Hibi riba popo
Ise meka dumanyas roboto 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 to to roboto 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 to to roboto
Yeah roboto
When you hear the sun,
Kanaki na msongi wa ngongongo Salifulie na shati Tuziruti kibongongo Paka jinyani do chido Do chido Do chido Do a baby do chido Do chido Boya do Che Yani do chido Do chido Do chido Do a baby do chido Do chido Boya do When you hear the sound
Nini, my Benz car chidi Ila mimi sina my Benz car 50 Mahaba tuna Benz car mili Yetu wa yozi, akiba Nipe mwana, ka efe au kiba Wawe watatu, ka adida zuko na iwapi Street ya kimathi, na kuona aji Niko kwa bajaji, zaenda wakati La penzi tati, kwa taxi, icy Ficha yetu safi
Nikija Nairobi, nipenike Javan kanyika hawa Nicheze na body, bada hapo sito
Kese, bora tu ai, wasiku epeshe Niko daha uko nae, nikiwa nae uko moshi Mikaidu wako, awa watoshi Kwanu nataka, makushi za koshi Nina noti, ya kutitu kaho Siko Kenya wapi, dani naivasha Na kuona aji, au uko tamasha Zaenda wakati, la penzi tati Kwa taxi, icy, future yetu safi
Oh,
wapanga same boots. Wabanga anatulizwa kwa chest kisha na langwa same boots. Ila nganganga haikatiki kwa guess wala kwa panga same boots. Wabanga anatulizwa kwa chest kisha na chiko. Hey, Mr. Bombastic, semi fantastic. Nipre papa, nipre papa, Mr. Ro, Ro, romantic, semi fantastic. Nipre papa, nipre papa, Mr. Ro, 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 romantic, semi fantastic. Nipre papa, nipre papa, Mr. Ro, Ro. Nikapige kinanda na kigita, nikapake mafuta nikipita, nikinyonye kadenda talita. Mr. Bombastic.
Big up DJ Kesslin, the
bomba.
Baddest beat.
It's a goddamn killati.
Bomba. Bomba.
It's a goddamn killati.
Bomba.
Prince to his sides, brother man.
Bomba.
Round the heat, people not deep.
Bomba.
Touch. Papa, Mr. Lou, Lou, romantic, semi-fantastic. Nipre papa, Mr. Lou, Lou.